mu Rwanda nyuma yamwe mu mashyaka noneho na madini nayo atangiye gutangaza ko azashyigikira Paul Kagame w'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi gutaha. Irya mbere rya rayo ribitangaje ni ry'abayisilamu. Ntibisanzwe ariko kumva amadini yo mu Rwanda muri ibi bya politiki. Umunyamakuru wacu I Kigali Eric Bagiruwubusa nibyo tugezaho.
Umwaka wa 12 twiyemeje gukomeza gushyigikira no kurinda ibyiza abanyarwanda rwagezeho, dukesha imiyoborere myiza ya kuba Paul Kagame.
Uwo ni Sudi Kimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abasilamu mu Rwanda, asoma imyanzuro y'inama biriwe mu munsi wose kuri iki cyumweru. Ni inama yatangiye mu masaha yine z'igitondo irangira saa mbiri z'ijoro, yahuje abavuga ari kwijyana mu idini ya Isilamu n'inzego bwite za Leta. Iyi nama ya mbere y'abasilamu mu Rwanda yari igamije kureba mbere ya byose uko umuryango w'abasilamu mu Rwanda uhagaze muri iki gihe, gusuzumira hamwe umurundo w'ibibazo bimaze iminsi byumvikana mu idini ya Isilamu by'imyumvire y'ubutagondwa n'iterabwoba mu Rwanda no mu karere muri rusange ndetse n'ibindi. Mu myanzuro igera kuri 15 iyo nama ya mbere y'ihuriro ry'abasilamu mu Rwanda yagezeho, harimo ko abagize iri dini nabo biyemeje kuzagira uruhare rukomeye mu gushyigikira Perezida Paul Kagame, umukandida w'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda. Kuko nk'uko abandi babanje muri uyu mugambi babivuga, nabo barashaka gusigasira ibyagezweho barangajwe imbere na Perezida Kagame.
Umwanzuro wa 13 biyemeje kuzagira uruhare mu migendekere myiza y'amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe ku matariki ya 3 n'iya 4 Kanama muri 2017 no gushyigikira Paul Kagame, umukandida wa RPF Inkotanyi, kubera ibikorwa by'indashyikirwa yagejeje ku bayisilamu by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange.
Asoza kumugaragara iyi nama, Mufti w'u Rwanda Salim Hitimana nawe yashishikarira abavuga rikijyana mu idini ya Isilamu kuzashyigikira Perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu.
Mboneyeho kubarangamira gukomeza kurinda no gushyigikira ibyiza twagezeho, dukesha imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Mbasaba kuzagira uruhare mu migendekere myiza y'amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe tariki ya 3 n'iya 4 Kanama 2017, mushyigikira umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame kubera ibyiza by'indashyikirwa yagejeje ku Banyarwanda.
Nyuma yo gusaba abavuga rikijyana mu idini ya Isilamu ko bazatera ingabo mu bitugu Perezida Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Mufti w'u Rwanda yanasabye umusilamu ahari hose mu Rwanda ko yazashyigikira Perezida Kagame. Idini rya Isilamu mu Rwanda riba irya mbere mu madini n'amatorero akorera mu Rwanda mu kugaragaza aho ahagaze muri aya matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Idini ya Isilamu mu Rwanda itangaje ko izashyigikira Perezida Kagame mu matora, nyuma yamwe mu mashyaka nayo yarangije gutangaza ko azashyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi. Idini ya Isilamu no mu 2015 ubwo Abanyarwanda basabaga guhindura itegeko nshinga ngo babashe gukomorera Perezida Kagame kwiyamamariza kongera gutegeka u Rwanda, nabwo ryaje mu ya mbere yanditse abisaba. Uwo mwaka nyine nabwo hagaragaye itorero ry'abapantekote ADPR mu Rwanda, naryo ryikoreye inkangara rishyira inteko ishinga amategeko rivuga ko zarimo imikono y'abakirisitu bageraga kuri miliyoni 2 bifuzaga ko itegeko nshinga ryahinduka bagategeka iteka na Perezida Kagame. Icyakora kugeza ubu ADPR yo ntiragaragaza aho ihagaze mu gushyigikira cyangwa kudashyigikira umukandida runaka. Igitorero ADPR ritagira icyo ritangaza bitewe n'ibigwi n'ubutwari ryavuze kuri Perezida Kagame ubwo ryamusabiraga gukomeza gutegeka u Rwanda, bishobora kuzareberwa mu ndorerwamo ya bomburi zimaze iminsi muri iryo toriro. Kuko kugeza ubu bamwe mu bari abategetsi bakuru baryo bari mu buroko bakekwaho kunyereza umutungo w'itorero. Aha Bagiruwubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.